Embera y'abantu yewuunyisa otunula n'ogamba Mukama nsonyiwa okwemulugunya ku bye sirina ng'eriyo atalina na kyalina ng'ate amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze singa yali asobola okubikkulira ebintu nakulaga atalidde nakulaga n'ababafudde nakulaga nti bonera bali wakululwe nti mulimu byakuwadde omulala ye yatalabye nakulaga nti gwe kyonaali olwaleero kibewa kyokka nakulaga nti mulimu gwabalidde mulwenca naye ngeriyo atalina na kyalina amanyi n'okumusinza ng'era amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina na kyalina ng'ate teyerabira Katonda ng'era amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange nsonyiwa Mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaabona eyo be bangi okunsinga nsonyiwa Mukama ninze.